Jigele Maweni. This lady always brings me flowers to my shows. Without fail, she's always there. Thank you so much. I'm gonna sing this song with my flowers, okay?
Jigele Maweni, Jigele Maweni, Nyambo, 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 Whoa.